gudiga gurmadka abaaro maamulka koonfur galbeed Soomaaliya madiin koreyti waliba iyo hadeerena degmada xudur ee xarunta gobolka Bakool gudigan uu soo gaamiyay gudoomiyaha gudiga gurmadka abaaro koonfur galbeed madawnuna maxamed iyo wasiir kale ee uljeedidiyo waliba iyo hayta istidiyoon qiimeyn lahayn xaalada guud ee degmooyinkii deegaanada gobolka Bakool oo abaaro saameeytay madiyo hadeereg magaalada xudur waliba la kulmeena gudiga gurmadka abaaro gobolka Bakool oo uu gudoomiyay ku yeeyay gudoomiyaha degmada xudur maxamed macalin axmed gudoomiyaha gobolka Bakool ganacsatadii masuulin kale oo ku tirsan maamulka gobolka Bakool sidoo kale waliba si wada jiraayo onkor meerana ceelalka kiyaalan magaalada xudur waliba dadkii dhawaan ku bogtaali deegaanada iyo degmooyin kale oo ku tirsan gobolka Bakool maxamed macalin axmed oo ee gudoomiyaha degmada xudur ee gobolka Bakool waana gudoomiyaha gudiga gurmadka abaaro Bakool iyo waliba uu sa masuulinta deerti magaalada xudur oo ku warbiya xaalada ku jiraan gobolka Bakool iyo waliba dadkii dhawaan bogtaali degmada xudur sidoo in xaaladiyo
inay gudi abaaro qayli inay la qayli TV halka kulli baaray lanka fiirsi wabdiga uu dirin ila quraac joomiyaha mari walaa usal kulmiyo inay too dhabaato kulli macluumaad meelisha gudbi aragdan oo way baana haddii uu koonfur galbeedna oo gobolada koonfur galbeed wayba number 2 kuena dhabaatada geeka gobolada ku jirta number 2 waa gobolkan kulli araga doontan insha Allah warbadan araga doontan dadkan gurulaangu guri waxa ka jiraan araga waxaan guri xafiiska degmadu meel kale oo lijeey wayba waa meel oo degmada dhisay howlka leenka tala galiyo oo nana daash banaankan ka dhisno barkayaal werna arintii ay tiinay musaamaha waa sababtoo ah hadii maana daasha dhisaan uu dhirna magaalada oo dhan meel daashka dhisaas walna ma lan haye shirina min hayna walun siyaana ma leh wayba ka tala galay in deegaanka uu ku dhahan oradan dadyo dhex galan guriyo la kareysadan guriyo la degan walaantu ku badan maana bilta ka jaran hataba dadkan tama dhan runtii armooye armooye dhibaato geeka deegaanka uu ku teegu way baa asin ka dhawaayeen isagoo eedan maasan booqashiisan in kootan eedan kasin kama naqaan kulli dalkiisan hukuntan dalkan dalkiin wasiir aan haytano maasan hayn maamulyaal aan haytano dadka geeka dhibaato jirta dadka wayba ku sii durna hoola ku duran run ahaantii arga doontan mayla ku barakaay deegaamadan ilaa dadkan oo maana quraac joomay dhinjee jireer jeel ilaa elbird ilaa wayba washaaga dadkii oo maana ilaa tiyeglow walaa aaganka jiray oo dhan wayba deegaanka deegaanka ayaa la kooyeen lama sabab dartii sanadkii walyar roobe aan badnaayn ma meelon ka day wayba walaayo ay tiyeel niska kooy qaabku sii qaabku hayd nabad gili haangna deegaanka la hanka barakaayatana nimankii nabad diitaa duurka ka jira deegaamadii haysta tuulooyinka haysta dadkii maanaayo gargaarmin ogol anil leen seedmin ogol yoon walmin haayan dhijo waraabo haayan saas dartii anta maayeen habboodeer maana nabad gelida number 2 lamadaas boodo antana si kooyeen marka eed isoon mahasan insha Allah waxa seen ka dhawaayna deegaamadan dhabaatada ku jirta in isna aragdan waan qeyl dhaangna suubidan dalkii iyo dibadda baan qeylidan caalamkan qeylidan asiin ku rajeyn insha Allah hadii la heer marka waxa seen ka dhawaayna gacmo furun una barakaayashayn iyo dhamaantayn waxa seen ka dhawaayna gacmo furun dadkan wal meel inta inta kooyeen saata gudoomiyaha tiilo sheegow hal mar koonfur galbeedan gurmati wasiirka maaliyadda kumada ay dadkan ta kooy walaanta ka helan walowgaay raashin koonta la kasiiyey kadib wal raashin ma helna heedoo tili sheego konton konton doorra dhiibin toono konton dhiibti toono siyeetun dhiibti maana siyeetun goos dhan maan galay mas konton maan galay wal min galaw walo maana abaar ku baawna ma heed kale wal dhiibti ma leh dawlad kale wal dhiibti ma leh un naftayna ka deegan ahan tabartayno ma walba ma hayno walon tabartayna nabad gelyasna nimaana aanu ku saayn nabad ka nooladan ka roogan ka bari galan iyo anan qayl dhaan suubin lama asqoob lay noon lama de qodob aan ka jarni marka insha Allah wasiin ka dhawaayaan iyada ma santiin
dadka ka nool degmada xudur waliba iyo kumid ayina dadka saameeytay xaalado abaarta ay ku jiraan degmooyinka iyo deegaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya dadka hadeeri magaalada xudur waliba yoonbadiina haraabiyo owlad oo yoonbaahayeen intii geega kaalmo la hadeersi xaabo sokor cali oo ay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Bay oo kumid ee gudiga gurmadka abaaro koonfur galbeed Soomaaliya wali bay ku hadalay dhibaatooyinka geega intiyoon badan in hanraabta ku nool gobolka Bakool oo iyo in haano xamla ay wali bahaano ulad badan wadadan isla markaasina walbarashilaan iyo keyin degmada xudur ee xarunta gobolka Bakool
wali in koynay meel raabsi degmadu wali ku koynay gobolka Bay ee wali ku tirsanaa maamulka koonfur galbeed wali degmada meel raabsi xudur han deernay inaan kuur galna baahada iyo dhibaatooyinka ku jirta alhamdulillah meel raais dib ma qabna laakiin dib ma qabna alhamdulillah dib koona qabno wali aya meel raais guriyalkan ho ku barakacni wali ana dad u baraka oo meel raais degmo madaasay degmo kale aan qaado korna kor degan walbaahi ee dhibaato ee yar yar oo isku jara jaran laakiin dib ma qabna alhamdulillah ilaahay inii wali aan ka mahdiyan degmada baydhow una hata ku koynay wali yaale cudur oo meel raais shuban biyood leero dadka ka dhamaadahay ele en jegen biimale biyo meel raayse ka dhaangna degmada baydho wali kale ka dhaangna meel raayse cudurka ka dhaangna alxamdulillaah wali weelayhi misiin kale dardaarmaan inii quraanka la akhri ee la xitaa wali arfadeen inii quraan ilaahay intii la akhri taa la kadar inii cudurkaas ilaahay dadan deersin degmada xudur eeda amaadsanta meel raayse awood iyo aan lahayn ya qaadi jidateed iyo hirinyin go'doonka ka jarta 24 sa dagaalka jarta oo wali haysta oo tafasiilad ay hadda dawladda dhimisay in ku kooyahay in badan male iyadoo saas ay tahay tan wali haytay meel raay degmada tiyeeg loo haytay aan kuma hadnagaana aan wali ka jaray gudigii hore oo inta kooyay madiana kooyay oo isin barakacay hor haytay igeeka shishal fiilatin geeg walsan guursay kor bilantin laakiin geeka buboornaytay degmada xudur aan kuma hadnagaana iyo maamulshe meel raay wali tabartaan ee karaankan ee oo uni bedelal korn wali buu lam ganyaad madiyo isqofsadan ayaa ya wal qabdu koran marka macaluul ee dhibaatada shalay madii meel raayto kadi hor uu kooyan qabli ma qabla walaalkii garabkaasna si aan ku mahdiyaan ilaahay meel raayshin in wali aan mahdiyaan hadii degmo kale ka qaxa korto madaysayti abnige ka sugu mawba oo walaha koobu korama ee saas dartiye marka wali fadaanay in baahid isin qabtay isin ogaan biilanta meel jarta ogaan wali tabar emadaasayti dawladda awood gudiga abaaro awood qayli ahayn walawna qayli ahayn wali walawn jeebkan ku sheenahayna meel lanka kale u nahaato ay walaal elay wali lana lanka kale wali ku kuroonyi lanka kale ka taroy walaal shee saasaan roorahayna dareerkan intaasu eeda uma hasintiin
Sheikh Hassan Lugbur ya balan qaaday intee wal ku qabado doona walniyo deer si doona dadka ka dhibaataysan deegaanada iyo degmooyinka xaaladda banaadin ma ku teeginin oo ay ku madayna deegaanada gobolka Bakool
runtii bani'aadamka may xayawaanadka kala ku kufad badanya inay dibsheeyni sheegada koru dheeftisni sheegada koru waana sheesna xariis koru walaa intii Ilaahay khalqay dhan xayawaanada naskare haywaanadka madan yaaqli maalaaya aqlaashal nagade unumay aninaha yaaqla anin dad aqla leh meeli dhib ku jaroon inta dhib ku jar er korno meeli dheef ku jartoona sheegada korto marka un wali socodkaan ahaay wal sheegi wali in socone in dhibaatada gobolka Bakool ku jarto ogaano maadaama un aan dawladdiina wakiil ku aan gudiga abaaraha inuu aan walaagol raajirta meel asaanta injeyna saraarka injeytay in ma da hore saxan la soo biyo dhibka meel jar inta la akiy dadka dhibaateysno ama oomang ama raashin laana haysto ama daawo laana haysto ama waa bijirno jiriba haysto inta dhanyin yaan socono ma ka wadno hata gacanta walna hata geeka san siyo hayno ma wadno wali wadneeyaa inuu dhibka uu ogaano yagwan markii geeraday uu inta ku weynay uu raashinka biyaani mahasaan mahayn ogaayni walaaba ogaayni la socni dadkan oo meel raay saddex bir afar bir jid ka jari dhibaataysan hal walaal ka tar kor yahaytay saasa meel raay aan socni haddii geeka ma ana saxan wali fadaan ah dibka meel ku jar in uu siin lagu daagno runtii dibka geeka ku jaro Soomaaliya khaasatan hadda goboladeena Koonfur Galbeed may waa dib oo uu galnaayay ka suubsaneen dhanuubtan inay uu dadkii uu dhalay uu la iska daro uu hana barakeeyaan meel raay lanka aadis igna hadii suway inays igna hadii suway walaalshi igna hadii suway aawshi igna hadii suway dalkii in walan fiiri waayo meel raay dembigii keen oo la ka kuusay dad la ka weeliya uu la iska ka dari ama wal diin la arraw oo dadkaas haayaan mal aragow raad ee oo diinti kale mal aragow runtii meel ku baha kor dhibaatadeeda ilaahayge khaaliq ahay inda abuur in aan toob sheegnaano ilaahay bariina in ilaahay toognaan ilaahu dhubkiin oo kor gaadarnaan wal bani aadamni si wal bani aadam hanita kulay mana deegayaan wayna deegay ilaahay rahiimka ayana deegay marka ini horta ilaahay leen toob sheeno oo ilaahay toognaano dhibaato saasa ku baahan faaniyan inuu inis naxriis dadka tii soo seenis la roogu langna may la raay dibida midlan leen jara masuul horoba walaaqo dhaqaale lahay masna dugaan ba gadaday walaaqo ba may la raay isheebo kor koonu may waaha waaba bad horoba may la raay walma haysana hatan deegankiisay buu ku baraka ay geek waaba liidid marka bay ku yaabahay in iyo inay may la raay raashinka hiraabta koy in isdeemis beesado hay'ado sheento masna dawladdu wal ku kooyaan dadka in isdeereen marka may la raay in la weelo hebila oo doran walaalkay oo doran halsiyoy walaalay oo doran halsiyoy dadkan doran in la raay oo qaab kashay uu suubinaan aad iyo aad afayl hadii la raay uu way ku sinay halkan aragnay hay'ado wala hadii baa saqaxootigu masna may la dadko barakeyaal ay walaysiyoy la raay kontum buusha meel laga dhisay dab mal goojin jirgaanko miyaalo owlaada ma roogdu geeki walal dibe la raan in buusheekan wakiilay dhabaad ilaahay ku baryo haytu lankoor waa baqado hay kunba ku ataha barakaay koono magaalada roogay soo ilaahay waa in dhigla dhibaato raasido hay nimiyo may faylaha in horta la nisna xariisu ilaahay lu ku absado ilaahay la toogu marka may la raayay walaagi ilaahay markan khalqi jeehanay ku gaado muslimi gaalana alxamdulillaah unaar una dadalana dibkiin may la raayay majeelini dibkaanu siisan in kijeelayna dibkiin uu nin jeelayna insha Allah ilaahay hooba arru waxyaabihi dhabe oo rasaltiga oo ku jaro dalka aan ogaadan madii ogaanan insha Allah wali jeelna in jawaab ku biin ya fadaan marka way jeelnaa in may la raayay wal kasta ilaahay tuugdisa ku baahan ilaahay la tuu ilaahayna la tala saarado dadaal badan la muujiyay iyada ma hasantiin insha Allah waan siin roogno baraaki ee kaayaasha kaleena araga doogna hadii ilaahay ar waxyaabihi una awoodana ana wal mahaqad doogno eediyada ama hasantiin runtii hoob hata geeka meel un xaqaqahaneen tiyeel u leeyahay xuquuqahay meel roogta xudur ay tahay dhimle waa deegankii leeyahay bakool iskay dad laakiin intii ay ku qaan America seedan dad Kenya intii seedan keejidi mahay korna artiya meel ay lahagadii hata yaa la dhalaari dadka shuban biyood ka dhamaado ay bayro u saaso qaxooti dadkaas la reey un hada dalkii kana roogna lan walaalshay walaalisi waalidii ka degna mal arag dadka sadan qaraabo wala sadalad helalay markii insha Allah taas bilahi naxmadiisu wal bulaq iyo ku roojin marka iyada ma hasantiin niyad hal dajiyo tiyag lawna insha Allah may la raayay intee aad ku moognaatay ku moognaasan suuna hada tala galkaan ay wala rabitaanka Ilaahay iyo fuliyi kor laakiin waxaan suuna fadaan tiyag lawna insha Allah go'aan shee dhamaaysin nimankaas ay walshina gooyahan madaga duubado haayo ee uu inis dhaarsan meel is deerno boob Ilaahay yar marka isiin meel isiin ku fadaa in kaalmo nagataan madilliin baa aag biyo la kashabay dhalinyarada meel raay aanada bariga leen gaado meel raay la dhagaago
gudoomiyaha gudiga gurmadka abaaro maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waan dhe wasiirka xanaanada xoolo koonfur galbeed Soomaaliya mudane madawnuno maxamed iyo waliba uu sheegay intii uu deeri doonan degmooyinka gobolka shabeelada hoose ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya sidoon qiimeeyay xaaladda abaareed ee ku teegan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya
in dhibaatooyin anta la eegto la fiiriyo guddi iyo jara oo la magacaabo gudiga abaaro la raaw gudiga gurmadka abaaro la raaw dawlad ahaan la magacaabo koonfur galbeed gudiga astridis badanta ee qaybta hadda ka soo ana qof wafdi ayaa ana in badan sidaan oo jaran hoolahayaan walaalan kooymay buu maadaama bay dhaw dawladdi deganta oo un ogna xogaalan aan ahmiin maalan wala ka dhiyo gobolada kale in la arag bakool la fiiri shabeelaha hoos raasaso kale la seedo la araga dhibaatooyinka qaylan badan la muuji caalamka lan qayli jaalidaha lan qayli shacabka walaa haysta maal qabeenada iyo ganacsada ayaa lan qayli dawladdu ayaa walkuma qonta antaba may lan tala galay iyada oo xogaal leeyahay in walaal lahasin deer si kor lahasin deer si hadii ilaahay raal ka nagada oo uno siin balan qaadana ilaahay balan qaade qof inta kooyay inta ka suun ama bay dhaw dhatee rooga in baaha aan dhimado meel uu noo fiiriyaan hoosayna ka dhimado baaha aan dhimada hadii ilaahay raal ka nagada ma dhiyaasa laakiin walaa hadal aan dhimadahay oo lambaab ahay maybuu udur waayo shumbiyadu shumbiyadkan walaa sheena maybuu nadaafad darra may ka dadaala sana nadaafada nadaafada halka dadaalay waqtiga dheer iyo jilaalka dabilaawdi een iriido hore aan kulaadaas biyo yaraade baahida badadaas dad kale maqan kooye inta jam shimil nagade marka caafimaad dariya meeli obsidiyaa jarta nadaafada halka dadaalay isan may qabil 60 nadaafadii in ka dadaalan onoon may ka dadaalan hadii ay raal ka nagada qof oo dawlad goboleed hoosti kooye deegaanada iyo roogti kooye in gaajan aan dhimanaya ka dadaalan hadii ay raal ka nagada een may baasin gudbiyaana salaanti waajibka hayti een dawladda koonfur galbeed salaanti asin gudbiyaana ee madaxweynaha salaanti asin gudbiyaana wasiirada helbanaada ee shacabki una qabtamne salaanti asin gudbiyaana maska insha Allah barwaaqaysan rajeyana qalbiga khair in sheega wal khaire dibkiin yaraade hadii ilaahay raali ka nagada mayba mahad gaar ah nagaane amaanane maamulka gobol iyo degme iyo shacabka khair bakool guud ahaan gaar ahaan degmada xudur ma jarade qaabkiyo siin qaabilin ya walasi sidoo kale aan jar runtii markii aad ma hadsinin walasi kordhiya hadii ilaahay raali ka nagada jawaabna noo heli doontaan insha Allah ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
baaqiya dirana gurmadiyana geega dadgoodon si dad baahan walman taraasa gurmad galniyo sheebare ida deegaan kala geedika mid sheenayaan